Get a youth, stand up. This my channel, we man. On the road to Zion, we never give up. Like a Zulu, as my nut. Feezy, Zambia, what up? Zeta bwani kuti ntenge koma grammy Veni mfuno tenga mkia mwini mawadi Na waini nyali differenti kuri wajava mene wa mambeka sema Nine uja type wa mene uka lipi mvela po Iwere upali Nika boila game off niko ziwa na kofaka mtuma ini momani Munga PF Ni power, power do Munga PK chishala uja type ni ukalipe kumbela po Ine nizazuja manyumba Nizambe kaimuse mma speaker Pali ponse pene uza pita Ufane kuziva iwe nigga Nine mfumu Tima nili nao ine ni wankalamu Boy Nika fumu Nika flow anisuja kariba Damn Nine champion If you know that Nine champion boy Nine champion Umele kuziva nine champion boy Sini machita ine na give up Olo life ya kosa Olo nikapite muli minga Ni maziwa paka nikaipike kweni enda Elo sini juwele la masobela Kuno kwena bwele bwelo rap ma Na bwelo tenga vintu vene funa Na bwelo panga vintu vene vimbe kama chua Sina nkalepo na loser from the start Kila soldier in and I'm heading to the top Umaziba kote sini ngagwe Umaziba timafuno panga mo money Living the dream ija yena uma dreamer Sindini na rapa uja type one sima Elo nikali kupwela nili clear Nifa niko kuuza nisini za kasila Nini mfumu Tima nili nao ini ni wankalamu Boy Nika fumu Nika flow anisuja kariba Damn Nini champion If you know that Nini champion boy Nini champion Umele kuziwa nini champion boy Ukani wona Sini magona na Sini mafunu salila Munga mchila na Sini mabwelela Ine kumbuya na Ni maiziba soe Ine ni mapushi na Sini nankalepo wa kudala Bati ni kabwela ni mafuli kachungala Elu futi kwele kuja kuliwala Sini zaiwala waja gaiba so no Ndini mfumu Ntima nili nawe Nini wankalamu Nichipumu Nika flow ni chila na kariba Nine champion Ufane kuziwa kuti nine champion Nine champion Ufane kuziwa ine nine champion boy Nine mfumu Tima nili nao ine ni wankalamu boy Nika fumu Nika flow ni suja kariba Damn Nine champion If you know that Nine champion boy Nine champion Umele kuziwa nine champion boy Yeah More than day shop This one is 18 years rated Hey yo H-Mark what up Zuka It's been hot Classic music I got you